magaalada Baydhabo iyo waliba Lekedaafur inoo tayo isboorlanka magadar inoo tayo Baydhabo, taasoo ka shaqeyn doonta guud ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waliba munaasabada Daafurka ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dalaaliin ka shaqeeya dhulalka. Dr. Maxamuud Abdi Yuusuf oo ee maamulaha nootayada oo aan kureen ku hadalaya sheegay waliyaabo iyo qowdaasi ujeedada guud ee landhasi.
Nootay Baydhabo mayba qowdo doonta hadii Ilaahay yar adeegyada shalduun ee adeegyada may ku middeen kalgadowka shal wareejinta dhulka, suqnaanta, heshiisyada shirkadaha, sheerarka iyo mayba waahan shal qaadayaan. Taasoo kale nootaayada mayba ka shaqeeyeen araajida qorista maxkamada, taasoo kale nootaayada mayba ka shaqeeyeen heer hoosaadyada qoradayan hay-adaha injuyada iyo dad kasta oo quseey, yacni in iyo shirkaaban. Taasoo kale nootaayada mayba qoodaaseen heshiisyada damaanadaha ku kooyow wakaaladaha guud noocyada iyo shal duwan. Intaasa nootaayada qobadaasa bulshooyinta reer Baydhabo mayba ku rajeeyeen in iyo nila shaqeeyaan, yacni si cadaaladeed siman, yacni waafaqsan xeerka madaniga Soomaaliyeed si qodobadiis yacni sheegayaan. Intaas dhonga nootaayada yacni ka shaqeeyi doonta
kookumuda dalaaleedka ka shaqeeyaysa dhulalka ayaa dhinashay ku hadalay Daafurka. Usoona sheegay in la shaqeeyi doonanga nootaayada muusab ee Baydhabo.
Maysii sheeganaba may ku soo nawaahda dhulka oo kala iibinta dalaaliinta magaca dalaaliinta ka hadalay gobolka mayba fadaan inuu la shaqeynayo qofu nootaay Baydhabo. Marka mas-uuliyiinta ibgalin eedan mahsiin si gudoomiyaha degmada iyo wasiirka warfaafinta iyo doktorka nootaayada leba.
Gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo waa Needuq magaalada Abdullahi Ali Waatin oo ku mid ah mas-uuliyiinta u qayb galay munaasabada Daafurka nootaayada cusub iyo dhinashay ku hadalay.
Waa nootaayada cusub oo magaalada Baydhabo ku kororti, nootaayada badan mayba mayba ka shaqeeyaan. Marka saa dartay mayna fadhay nootaayada walaal mayba u gaasatay nidaamka mayba magaalada ka jeemay baa in ay u gaasatay fadhay. Marka la daarmay location wareejiyas dadkee mayba walaan shar gadaas dadkee mayba ka dhax jirta mayna fadhay walaalisha wareejiyo wal sax ah oo barkamaal mayba qabsada korna yamay boo haada may boo inshaallah ya yamay boo yarjeen dabaan nidaamiyalan heer dhula jar heer ma jar dowdo may ya jarta wada may fahmar inshaallah may boo in waafaji may boo haa ya inshaallah lan baahi ayda kama hadan Dr. Mahmud oo may boo haa nutaayada may boo dabaan may boo bayro ku furahay nutaayoon kale oo may boo magaalada shaqeeyaan iyo nutaayada may rajeen in wada may bulshada may baa ku dhidoonan qaab may boo kala gadashada iyo cadeynta dokumentiyada iyo waxyaabaha may boo dowladda kasheeno iyo wala maanay oo dhibaatooyin conflict ka sheeno in may boo iska yaray may boo inshaallah waya kala daarmaan.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale ku hadlay munaasabada Daafurka nootaayada cusub.
Waa weylena welcome inshaallah, waa way rajeynay inshaallah nootaayooyinka ka faylinaya naga doonta waana iyo eedi eed may leeraay mudnaanta koowaad ee talanka oo furadahay ee lan garsoor ka shaqeeyay sharciga iyo may leeraay shuruucdan wal ka kasow. Markii inuu sidii uu han shaqeeyay jiray garsoorkan ka shaqeeyay isku qabsiga oo guriya iyo walbadan may leeraay isku wala ku qabadi haddana maadaama uu sun ootaay furudahay inuu si shuruucdi uu si higan ku wayeen in sharciga is qabsiga uu ku wayeen marka hore in nootaayada la qasugo la xaqiijiyo ida muhiimka ta
wali buu nootaay cusub oo lan kama gadarin nootaayo Baydhabo. Waana kumid ahaan ka shaqeeya degmada taasuna ka shaqeeya doonta guud ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya.